hata gharama kucheza.
Karibu dunia ya ushindi, sport pesa ushindi mwingi.
Ushindi ni mwingi, sport pesa ushindi mwingi.
Ushindi ni mwingi, sport pesa ushindi mwingi.
You never thought you'd come back. This time money we never see before. So tell me, come be feeling I'm the one.